pharmacy. Pentecost University College, State of the Art Facilities, Papebi. Lecturers and students, no omo ahun keka. Me say international students be brewo ho. Enye nyama ko ho India ho na me ko. Me jidi say me ko Pentecost University College. I can be anything I want to be.
Evia, afe fao phone. Afe dial *924*12# Pentecost University College admission short code nambiama. Afe, yamfa mobile money enter admission pino. Ananso, yanto pinin free Prudential Bank and Unibank. Afe, yanko www.pentvas.edu.gh. Yako apply online. Abe for kwansopa. Nye wuyani C6. 3 elective passes and 3 core passes. HND4. Any diploma for so so. Ubeti mi apply for topper. Mature student in Soso there. The Uyan is already 25 years and above. Won Soso will qualify.
Hey, what funny.
Pentecost University College running regular school, evening school, and a weekend school. Programs in Soso there. Be brave.
Master's programs, degree, diploma, and professional programs in business administration, information technology, construction engineering, communication studies, nursing, and theology.
Fre 0302-417-057 and 0242-116-125. Pentecost University College, empowered to serve.
Memma meneso machire bipono. Ehina mebua fi beba. Mebua fi erade. Osuru ni asasi yefuno. Orima unain in watru nia oshe Israel no orintonku na onna. Hallelujah. Orofu adumnia sumjei a efi ejunya nkupon obahon kronkronya nkupon enye ochefa ene dey. Onya nkupon onu ene yemwa onu na oshe usu onu dumu onu buwa kwenyine emu timensuru. So, utumfu nyankupon kaunwa, obe shoso, obe du, ma ujidi, entintim, uwanemu. Jodofu minfa, sa kwenye na mimawa kwebe biyum, ediba Pentecost Hour, afi the Church of Pentecost Headquarters, na aye utumfu nyankupon adum biyum se. Yantiteni Apostle Professor Upoku Onyi na betu ya nchirichirea, oshasi na uchua echemono, killing the giants in my life. Obripom biaro ketechi biara awo abrabomu ese ukunu killing the giant in my life. Iti enenso umuni ase weyasu na watie na adumu seme umu ebeye uchefa enedeye. Fye wanamontu yiye. Fye wanamontu yiye. Fye wabrabosu yiye. Ni ding dawusu yi. Yesu din dawusui. Ni din dawusui. Yesu din dawusui. Iye, nyuma nyami edidum. Yens of mami Grace Gapeto. Fye wanamontu yiye.
Oh, Sitting ye moose once a cream free ho. Now Casabia, where dear a year, and that Usuan dear Frevy is a situation. A which it be an amma may yes, oh boy, a subay. So I mean ya me home concluent to subay and through moi, and found who jina be a beer, would jina. I may be your candy, I will call. Bearman or be Christonia would dear Quatney. I was sorry, Meku, Emu, Penini district leader. No, Ko Bikuno. Nenny Panosu was sorry. No, where any? Na Ubiti Nasi, Nayerinas, and Yerins were too quiet. O call ya pet, no, Senedi, who lay me try ye. Babe Daho, no bedaho, and I do to bear donko, mammy by. Here you are bear bob primua. Make your penny in a shawi. Ye! And in Gracia, dear, oh, bonny day, and Crawford Betra Weshia. I ask some more. Now, or say, and in Gracia, ne dear. On one account, some nature. Nipana, and an account, some nature. Or say, and in Gracia, mammy, bonny day, then Crawford Betra, who she are, or yet day, a few cry, and uncle knew you as if you cry, and crope. Or say, a free sabrano, I could no be a winning with you, right? And ma kono ni entunyira ansana edabone no aba e madabone na ma e ya de dada enya de foforo ebufuo yi e ya de dada se wa menya me onkonkun eni honam ne so a ebufuo no sa de wa sey beba wo se me buafu na otutu bi ama nkrofo krofo so betutu bi ama na ebufuo no a de obekuo seyem enti asetene mu no enye mebi wo hwa ba obeka se ya de foforo enso ne eyesu bi eti wo bi mu kasabone se se firi ho wanse se firi ho a e de wahwe ase ene wanim guase e beba enti wenu na ye old problem enye new one wa na wunim di o kakra bi ne makan wa na enim di osofo obi a oka na sem osofo panyini ba ko osmafo ani nkura he osofo panyini a nyame nam no so de me ba asofodie mu no no se akwa bi se o ba asore nso so ya no otwe kakra drug cigarette no otwe kakra na afei onnam krom o ne akwa kwasi aye na akwa ehu se o sofo o ba no de ahye ne botom no se ne nemme na hye wo wo se de show botom memme na hye wo na akwa ehu se o sofo anya cheme awi ene se memme na hye me de ne meyi aba ne medum no otwe di apo nyankopon. Oh, yeah, my brother. And my name she wants. So, and my name she wants. And now you are Jensa Krabre, a man. And that will be to me a jaw who will not obra ni biara. And name me be a war brabo. Minimo. Now, where we name? Unquans in any. Nibu will be any. Sir, dear, radia, dear, a hammy. Miss Ronem Mumubru, who knows so me so. Me jaimu. Nenyamen so a bejo. Then you meet 2 minutes so bet to me at your free move. I mean, Nisa cry. Ain't ya bra Goliati, Jinawa, Wohuno, Israel, Fua, no Musruno. Nay, I did that, and ya for fro. Saturday, Goliati, Nuko, you are Mark, a branding you are Mucha Israel for Omsi, a Kena Yen to Mukobu, and go for the Bikumi. And I call Moon Nipa Bako, Jinawa, Omada Susruno. Ne Muho, and not David, not David Pia Opihon. Na ye kokon no onuru bra asoja fo no kokon a okobie enti ofie ena ne papa manu miensa akoh ena onu de oyeka akire ohwe nwa enti ewoana ne papa asuma no ode aduane akoma ne nuanom a akoko edia de aduane 40 days ya Israel ni bi entimi sorry Abna eno no ya soja fo nyina panyini ontumi ema Saul soso esanse nyame honhoma firi ne so ni nti ono so ntumi eno om nyina ayete se ma eno om bobna na Yesu na David kopi ho pe na Goliath abegina ho hey Israel fo bere ma bi wo mumu ote se me a omra na one me meko na se otumi di me so a ene ye yem Philistifo ye be som wantumi so ani me so dia ene ye mo Israel fo ye be fam se monkoa na nketin ketia sa chiri ni pe ene akofo no ka chiri David se he mate ne ekoso no ose dia ya ose akoya be gina ha de bi ya okasa asemi obi ya ntumi nko na nana se obi obetumi ekum sa obeye ni sei obema ni sika odin baba ema na ware obeyi wo obeyi wo na David so ne bibi weni mu ya na nkrofo wirafi sa bre no ne nyame honhom ewo David so ne nyame honhom ne wo David so na oyobi a na otato dwom nyame ho dwom otodwom sa twere nwom ne nwom no bi na wo bible mu a ye kenkei ema wo money kura weni paso no bonsenku sa toni dwuma na wo money ne neko ti wo obi a no kenkai bobo nwoma pam dada no kenkai to nim nyame asem odi nyame asem sie na komem edu ba bi o sesane wasem si ye midodom de no esensane a ewo ye wo menum enti onye sa ne meni nyina na obe nyame wo hu nyame enti na oti nyame nka awa na brabo mu nti obi gina ho na Philistine ni no keka sansem no ne biribi koso woni mu biribi koso enti enti asem a okaye abra wo gina ho ni bi verse 26 aya First Samuel chapter 17 Samuel nguma na eti dunson na David e ka kire merima woni ni gina ho se e dia inna wode beye onipa obekum Philistine yi na wa yi ahohorahora efri Israel so no afeti o na ho impo ani Philistine ni mumunutuni a otwe nyankopon tiasefuo mpesua poa yi na David bibi ha no hwan ne be hu ade a na ha no na bibi ha no pa akenka asemi nyankopon dom ne ma ne mpesua ewo ho no ene onu Goliath mumunutuni etwa wonpoa oyos I defy you people sabema wo mumu a omra na wo se hwan ne Philistine ni mumunutuni a otwa nyankopon pesua poa yi ewo ne ha no sa okenka eto aso a ubu se emre bia nyankopon krofo a otwa wonpoa eno na ne ha no enti na nea open nyina ne se nyamidin bebenya so bi ye biribi na de na oyɛ ne me a ɛyɛ honam me ye sei masaya rewei mitumi ye wei a ɛyɛ honam David ade a oyɛ ne na nyɛ biribi a ɔpa ma ne ho wɔn de ɛyɛ suma ne keke ne mo hwɛ sɛ ne obi a ɔyɛ onyɛ gyidini mumunutuni obi ɛ bɛka sɛ ne ho nte na ɔsoma bosom na wonni mo twedi ampon no ne nyankopon manfo ho na ɔno atro sa challenge na obi antumi nkɔ no mu nyina nketenkete akye wo na ɔse hwan ni sɛ nipa ya otwe nyankopon manfo mpoa adie be ne nipa ne ɛbɛyɛ no obi kɛ sɛ ɔbɛko ɛbɛyɛ ne dɛ eti na ɔgyina hɔ no na ne ho yira no ɛna nkɔfo no hwɛ sɛ ne ɔyɛ na ɔmse adɛ ɔse mene ne bɛkɔ akɔko ɔmse eh na ɔbɛtumi ɔse mɛkɔ Hallelujah. Amen. Onso ya brantewa. Onko ekonda. Na Goliath susu ye okufunini. Wakuwa kuwa kuwa e ye mu captain. Awe ni munto kwako. Onosu unko bida. Wasimine ni kwako kum. Entu waka ya na ni hukura ya unko fomobo. Na David isu obekwa. Na akwensidi edoso. Mese na diyebe. Indi se. Katechie no uwa brabum. Adie enye uwa brabum. Ni apese ujayeno. And near my chum say a chili no a doso. Do I hear ye wound to me? And so do hot twin yamisu a bay ye. And to David, a quensi foa, near si won quayeno, make a mubemian sa. Na near di kayeno, yenche, the first obstacle. Till they say, near man, near si David, a quai. And ye moon at your noon watching ye shall say at your noon and so. Nan crofono can san semnora chren say, Sen obey unipa obekunono, and you mad you knew and watchy. Na nin ya penny Eliab, tis say, only merriman recasan, and na Eliab buffu David can say, a dainty, and a wussane by hey. Na whine. Na wujae mwae kakra uwo yure mneche ninsa. Medie, minimwenye ten, enu wakume mu boni dada. Se, okonu hwenti, ene usane baye. Na David se, maye ten, enyase mbintra. Hallelujah. Na odane ni hufri ninchei, chire ubi. Na okasa semnwara, na mkrofono di, kane nsem nuara buya no enti enye ma na esi ni kwa ni de di kai no eye ono anuya no ninu ya panyini ono anuya ninu ya panyini enana waya akwansidi e de ama no wase ah David wo edi enti na ba minimu ani e den ene bone a ahye wakoma mu ma ensem anye ni kure nyina waka to no so bone be na ahye David yakoma mu ma wase eku ihwentra na wo bae. What the Adriano saw bro mamma wa jiu. And so Adriano had a buyer no magia and a huiano. A kui ventra na woba hasi. Na wu yeni pa bonini. Wakuma bonin tin waba. Oh, so a geno. E dube bia, sing yame perso a dube ye juma. O tam fu bit me alfa bia. Na dientia, nanin ya ne fras, yes, sir, wo, yes, I ne se. Sam renwa, somewhere cause, o qua cosra, ne papa mano. Ninua panyini Eliab na nanka omodwen so obesra no ena yansra no nguno enti yansra ne nguno ena ode bonnwuma ahye na koma na bonnwuma be hye nipa koma mu sa no a ema enima bebere ko ni trimu ni eni ho ene ni ewo ho no de di afra no o kansam akasia akasia tonkrofo so a enye no kre tura bi no obi beka obi hu asam kire wa nyabotire o ukodi a kire abaye otrofo. The sons and crofom can summon near me a woman, Jimuno. A door son, a boy, none who are nehi. The Ivy of Crans are waterful and temna, or Babu Funukura, now Beme, Wolfunuku, now Beme, Beme be a chance, same say, Bem, no, they are turning a year or so. Eh, Beme to make us some say, Chiranere, or bears you to make up Bichir Nukunsa. Eh, as a man Yanukre, and Yanuman tem, yet to make us some sell. Baby, a dish, mammy bakumba. Papa bakoma ebusuafo na nkrofo akyekyere nsem akasia 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 nya nokre ne ade afam obi ho eni nsekura chi obi frasie no okansem sa bia na suru no wase minnim sa wo uye ne eden wakoma bone ahye wakoma mu ma entokwa yi a opeso obi hwe bia enti na oba David so nim ne asi bia na David se de ne maye enye bibi enti na me bae sa asem okan ye no ne opeso o kyerɛ se ba me bae ha yi no aduane ena me de brem man shet da se meba papa na so me se me fa aduane mrem nanso asem o kai ye no so no o hye nkom. Hallelujah. Me se no ya de abe ba ma be bibinti de di kai aduane nti ne to so so de nyame di bibia hye mensa nti na o hye nkom nti asetrem enye ma se firi ufie wonne a wonu omo wo adwuma mu womo a wonu omo bo ye nam fofo ntem. And maybe be a rat would be the baby see Yamia de Opes or do by any quiet no, and so quiet. Jahoma were moody. David did your answer or train home for you. One in Antwatua. And what can say Namsuma can say, Debbie, no free hole. Near sin and Nisono. While she ye no could tear near way can answer or so on any contoqua, prepare no abono no abu be a very animal contoqua. Into one yes, I or free hole, no co baby for four. Would be Jiji were Johnny free hole. Udwania ebe ye boko wa mao. So wate ni haye kano. Uche di ampu nyankupo onnumu ye. Na oma ye huma huduo muhni ye. No tamfune jejewa empene. Afe sene nyo anonko. Nye tosu miye nuno. Abra Davidi ekikasa anse miya. Eno amu ye ni se all right. Sane tia dia. Enye yemfano nko. Bo hini ho. Tia dede nuko hini ho no. The second obstacle. Enso bai. Akwensidi etosu mienu bai. Ewo nyimu edu asem yinu. na mpese yan kenken firi aduasa baako na oti David nsamu a oka ye no verse 31 wode koto Saulu enim na oma okofa no bai ti say David ababe drew ohene Saul nanim oti say so obi so betumi ne Goliath akono na nani agye ekofa David ba ya hunu no na ne wura ho aw menim samanya oba ni bide no ba sanetie dimumia yuade esie na David ka kire Saulu se ma ne ho nye obiara akometuo wako abekọ akọ ni Philistine yako na Saulu ka kire David se wontumi nkọ enkọ ni Philistine yi nko efri se wo de wo ya bofra na one de oyo obere ma kufuni fri mofrase hallelujah ohia na oye ne mobo sympathy ah wunyini wudia wo so kwa wanwa obekun obesel dina so no yi ni papa o tumi ne nkoko nti fatu ho na se ye benyamimu a enye emfi ani pedi so oye abofra ana oye panyini won se David no oye abofra o Moses so no wanyini mfini hie dwo wotwe se ne nyame fa no so ode ne ye adwuma Say nyame de obi abema ho kwai bi odo beye. Wo ya bofra odo beye, wo ya panyina odo beye. Samuel kura so de no ya bofra. Abofra na wo si so ko mfie be dumienu bi. Ti nyame de se ne odo ho be mani bia. Ana no nso ya brewa. Simeon no nso ya kokora. Ti nyame de obi a wo do ho be mani bia se otumi de wo ye. Ye be nyame mu a. Nyame so do ya. Emfa qualification. Nyame tumi fa obi a. Ina mimu kula mfa oba na berema. Sike ni ana wenyeni. Otumi di wopia. Eye. Edu bebi okofu sike ni. Edu bebi su anu okofu wenyeni. Ni method. Ni ya onyeshe. Kwa yo faso yeni se. Wopia webuwe ni mu. Edi amano. Wopia. Se ni hati ebia. Atole bia. Na mklofu amu nako. Wangwe. Se. Nya mesu ube ya dia wenyea wopia. Ebi yo wosika. Wenye sike ni. Enu wenyea wenyeni. Wenyea. Ni awosuade ena ni awosuade so hia no na safoa ne se wabie wumu na wo de ama no nti we se na David e bue ni mu asiesie ne ho ama Awurade nti wase ma me ho nyam mobo me sremo mo ma me ho enyam mobo me kai se me ba be di sofo na me ho yankrofo bebre mobo san se wo hwese de metie ya sabri na me ya 22 years mfia de onu mienu na ni pedua yi nso think of ohwe me a na na me yi omo mobo oh ya de be kumase ezie ayi asuko numa ide e de na pra ku asuko numa ni aso meye kumase district pastor 1981 ready 27 years e be ya dey eh mi ko di so for me mame na oba us akwajo ni usa na matise yesu kwedi sunsun sori musofo a yesa wo beyi wonsu wini beyi mensu mi ni beyi ne mamu abi nti wodi am esrawo jai na wukwa wuntumi e hoya ne mobo otwe di apo nyankopon ohu ye mobo da eti David se mo ma me hokra nyi obi amobo na na wodi am me ho enyo mobo na ekwa ye nyame fa so ye adwuma ne nonko edi enti ɛno ɔka sɛ ne ho nyɛ nkrɔfoɔ no mɔbɔ enti we ne yɛ sɛ ne second obstacle ne yɛ experience so physical structure qualification ɛno na na ɔmohwehwɛ na yɛntie ne ɔka kyerɛ wɔ verse 34 na David ka kyerɛ Saulu sɛ wakoa rehwɛ ne gya nnwan na sɛ gyata ne sisire bi ba bɛkyere nwammaa ne firi akuo no mu a mi fira di mitino na me kobono na mi yini firi nanum na so sori tia me a me so ne bodwesemu me bono na mi kuno wako akum jata ne sisre nyina na Philistine ni mumunutu ni yinya se wo mu baako se wo twa nyankopon tia sefuo mpesu apoa wo hunu nyankopon krofo apoa ne ne hanu na David ka se Awurade a oyi mi firi gyata ne sisire nsɛm no ɔno ara bɛyi mi afiri Philistine nsɛm hallelujah ena selo ka kire David se ko na Ewurade bedi wachi. Hallelujah. Asasino fi yodaneja kosi puwanu mweja tabe bomo esi ekwa nyamina ra tinkunim sabe tinu mkakra jebe tumi akokofa asasino fi yodaneja kosi puwanu Hallelujah. Hey, pray ready, hallelujah, pray good him. Pray ready, where they call him. I'm an a sorry. Yeah, babe, call him the Frank.
Hallelujah.
Call him. Pray ready, call him. Pray ready, where they call him. I'm an a sorry. Yeah, babe, call him the Frankano.
You are for a your tune for Yankupon Aduma, entertaining the Diakano. The Eduhono ever bro, now cheer Ebe, killing the giants in my life. Into a bombarding, na a giant home, not a giant pe, Edima or tune for Yankuponga. Obe manasi yen ye, obe suye mo, obe fye yen so, obe dum yen, ewa kwenye na emu, na yebe yen kuni medifu, ewa bibire mo, sedia David, edi yen kone mno. Inti wadafo se uri tiye yen na unyamfa Jesus Christ, se we radi eno ukraje mkwa, mi kamfono e ma ubiom, jiu, se Yesu bawa brabo mwa, odi adumbe brew, na obe tumye di sani ya mesu njina unkronkron besha wading na wedding kunim ewa bibiara so inti bibiara uritie yengono bibiara uritie yengono wadofu bosampai endi mechi mijidi se Yesu Kristo oyo nyanku pomba boni nti enobe wii ewa sendu ya noso na mi bimbo su nti eno nyani fi ewa fumu. Nti ene day before Jesus Christ aye me ready ene me kra ajinkwa menene benante me kwande nyina nti ready bua me odonfo nyankopon embo obebre na se wabo sampaya obodi anso be freyen e wo 024-767-9833 na ebeboa bebre ye fa sa kwan biom na yacha ye mami grace ejapa opoku onyina orofu emi Daniel ni tete taki shalom peace caris bye bye.
The fire is burning in my soul.